akageso ko kunyuruza itunga no kujya ruswa gukora ushira imbere inda imitumba n'ubwoko gutotetsanya ibyo niturinda kubyigishwa kwirukira politike kwagirizanya uburozi no gutsinda ku mugono uwabyirondereye ari kugiye hanze mu bihugu by'aburayi ngurabingana biteye imbere uratangara